neza kutuba hawa geni chaji komeye Nakiza na vonye ngokwa nichaye Numvira mama wamjaye mufasha Numvira mama wamjaye mufasha Akaula nika wenejeni nina umu Changwa irabura Mubi changwa mwiza changwa sinzobe Akabura nika wuneje ni nyina umunu Bacumugani ngo ntagiryana nkakara Uryara kukunda nuko utabimenya Uryara kukunda nuko utabimenya Gaseka, wakura na bibi hakemera gaseka Akabura nika wuneje ni nyina umuntu Icyarushije abandi bose ujye ubona nuko yakonyeje nuko yakureze Mukana bwawe nta wundi ukurwa nawo uretse akabura nika wuneje wakubyaye uretse akabura nika Akabura nika wuneje ni nyina umuntu Nyina wundi yo butarira banyoko nyamara bwamara bwira kabarubanda Nyamara bwamara bwira kabarubanda Akabura nika wuneje ni nyina umuntu Kwishiga kukwariyo saha nuba waragabanye Kukwariyo saha nuba waragabanye Akabura nika wuneje ni nyina umuntu Wamubwira uti simaze nyongera Yashika kari kura ngo yende uyiharure Ikageraho nifuza umubyeyi wanyongeje Ntiwazutse nkakubonukamo ibyo nkeneye Wazutse nkakubonukamo ibyo nkeneye Akabura nika wuneje ni nyina umuntu Data kambaza ko ntacyo nasamuye Nyiramubaga atanguranwa ngo nijuse Simukuguruze ngo nacyamereje Kugira ngo ejo mu gitondo atamine rishiga Kugira ngo ejo mu gitondo atamine rishiga Akabura nika wuneje ni nyina umuntu Data yabona nano kubwa kambaza Ni sahani wanguriye sinibona hafaha Ubanza aragishye mu bimuka hiryiyo Injangwe n'imbeba byirirwa bikina Injangwe n'imbeba byirirwa bikina Akabura nika wuneje ni nyina umuntu Undazanye wakazari kirimbura Undazanye wakazari kirimbura Akabura nika wuneje ni nyina umuntu Umuruho wampamye nkiri umwana muto Nina urokoka sinzagira amahoro Sinzabona amahoro Akabura nika wuneje ni nyina umuntu Wanjya ngasaba ni rurema wandemye Wanyohereje umubyeyi wanyonkeje Nibutabigize ukampamagara Hari ibigintore zawe zari zaturushije kare bikintore zawe zaturushije akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu mbonye ibyo nsabye mbuze mo na kimwe angira ishuri nta kwa nyogokuru akajanyuhagira akangaburira akamfunyigira akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ubwo buzima bwanjye mwababyeyi mwe kutagira bakubyaye n'ishyano ribi Datafa uretse kwa mama yapfuye natansigiye simba mirewe neza mujya mahuru simba mirewe neza mujya mahuru akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ni nyina w'umuntu akabura ntikaboneke ni nyina